popo de pale we twende. Japo nina sura mbovu, ila pesa inanifanya unipende. Waitebereka bia tama, kwa yule pale minyama uzembe. Agiza chochote wana nipo, sita kila wama na kama unanja mwite wajiko, alete manyama we. Kwa mademu wenye shombo mimi nipo, si wachi salama we. Amaela mengi japo nipo zimpo, osi anuni. Ata nionge pumba vipi,
sawa, nos pombe na gawa.
Inaela kama Billy Gates,
sawa.
Pambe wengi, wana wengine wanazo zano. Sinaga weekend, nikitoka na toka gama zima. Ike shupo mpe bapa,
anye.
Anye maga afe,
anye.
Azesti mpe majit,
anye.
Ajibu mpe supu,
anye.
Agiza chochote wana nipo, sita kila wama na kama unanja mwite wajiko, alete manyama we. Ata nionge pumba vipi,
sawa, nos pombe na gawa.
Inaela kama Billy Gates,
sawa, nos pombe na gawa.
Dada ni kisi kidogo,
sawa, nos pombe na gawa.
Nikitaka chochote we,
sawa,
nos
pombe na gawa.
Bosi anuniwe, hebu acha upimbi wewe.
Moja Moja Records.